pop soon a bala. Give me some, what you got there from your mama. Oshe, no kitaka tunatakupa banana. Today, navoli peleka mtoto na laana. Okay, okay, beautifully mama. Mwe wangu na udundisha pa. Usiku nomba unipe. Eti uchumba suna pena pi. Takupa adi umepo. Like that, like this, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah,
Natoka sinza na pizza mazese. Hile chandale na pizza mpaka mabibo.
Kibuse mbulati
na pizza mpaka keko.
Kigambo
ya mwologuru
libaga mwologuru.
Na pizza di migo migo.
Kupsi.
We DJ nimefata dundo ni keshe.
Ubao
kisingeli lushalo.
Tumeba
ni na kipanga cha machete.
Mchinjise
so najua shosho. I'm sin if you come here. Love sin na silimia zote kwa mchumba na zingatia. Wepo wachukulia sa tunde tunde shikilia.
Shika shika shika
heba. Mwenye kama tia kwa chua. Heza.
Nani kasema li singeli nogi kaoze bao. Nikipigo kai mwanetu kibati karaga bao. Nikilendo machula wadansisi mambo itagua wao. Mchizi choma 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 mtu kwao.
Like that, like this, like that, like this. Oh yeah,
oh yeah, oh yeah, oh yeah.